Tanjuzanga mu byonna okunchaba kiringa kiroto munange tirizamu bangamba tumalaga kwanwa era bwentyo bwenkitegeera mu butuufu bw'oboli mwerere kale koma wotuteese n'ebyakutwala si bwegugongo byali awo bya bulijjo ensonga ezitali mu ggumba gwe n'olufuulo olusoza ati Malaga kwa mbatiriza, jano kukamba choba Omotima gulingo kutide mungu wabula chonso nyewa Yano bataka ungezi mpola mpola giroso noke Obenjube kukwasa maso nye sonye kangi tumode Na mwendi tamo kwende kuzengalo yange kende Kampitwe ngalo mwenda kurumu kazi karebo na basunge Kale wali sose kuyomba maichino chonyi gite No mtu wa sirikalu miabuyoka kubanga tezira wako Zula bien kwa karako sibyo kira Nze katine wombo kole ramba mosanyo Tole mtu wabuli choli na mpeo Kubo kupale na kuganza funa bufunyi Manyoli no Luganda kuselindi yoni Labe njala weza kurangeza na mwenye Na manyaga kutumaga jingirizi Na mgenye wachala tene ye mulula Nezula ikani no kulido woza kenyo Teribango mtu gubali walu miagulumia Saku sinza kugwa kuyugumia Tulumia motezi na yate kavala ngulo
Simayo yange kakachoji mwenye zani Yembele liebicheko litambulizawa Sembelezo kwa gara nange mbele sanyu Simayo yange kakachoji mwenye zani Cheko litambulizawa Sembelezo kwa gara nange mbene sanyu
Upendo Studios
Tala lwaki na wonsubye janati ya wange ntasa Zena tonde wakula galabu ne manga chimanyi Nkoyo kuloma nevi kambo yo bakampo nune Chiki chiki tonne mesemba Zulobo ya kade basira mulo mwazi nyache Eswala njazi gampola mpola kale jangu tusari Wanu mirirwa mpone mbera vya febya wa mungu Kugeza kujaja nuru ya mponyanga bulijjo Ebyo sibyagala Bacho nemyemmere Onfute na zolu Nemotoka ziri nkuba Kasachi negalika Njana kusika omuzimu
Simairo yange kakachoji mwenye zani Jembele liebicheko litambulizawa Sembelezo kwa gara nange mbene sanyu Simairo yange kakachoji mwenye zani Jembele liebicheko litambulizawa Sembelezo kwa gara nange mbene sanyu
Sewa mbeleza
Lolite dembe gweti marionko ngoja Tocha sigo balakala bunyale wabula mpulira mfa Nja kutwala mu mbugo obunaani bwe n'omulamuzi amwenye Bwe kukuka mu by'ekibonerezo okudda bakofumbe Kati okuwunya kugwa ddyo ndwawo ng'oli gye nkommonta N'olumu ensibo olulimi n'ennyimba nti omala gabigaaya Bulangiti yakyefuyisa empewo Kyusa w'ebikke nga nze mulongo Fiisa ebintu by'okundowooza Onnyambale ng'omutega nsowera Toddamu kunaaba ge bakima emugga Naabanga mubisi gwa njuki munnange Nakoowa ebintu by'okukutawaanya binnumya omutima Kulyakuba njankeere bubimbi Omukwano okulimu ekyama n'okuwangaalamu Kisookuva kusenga ebintu bino becekirereke
Simayiro yange kaakati ogimwenyezaani Yembeere ly'ebiteeko olitambulizaawa Sembereza okwagala nange mbe n'essanyu Simayiro yange kaakati ogimwenyezaani Tambolizawa Sembereza okwagala nange